Usasile yakhi impumelelo ngiyobumula ngifile Usasile yakhi impumelelo ngiyobumula ngifile Vukubinde
Awuhluleke kona
namhlanje ngasuwile Usasile yakhi impumelelo ngiyobumula ngifile Usasile yakhi impumelelo ngiyobumula ngifile Uphinde
awuhluleke kona
namhlanje ngasuwile
Ubomi budinga ungakhombithi Zabalaza uthule du The next move ungasibonisi Bathuthi qhu uyakho ilane Till each mission accomplished Makuhluleka izinja Cupha noma umgogo Alikhwithi iphisi ungabigwala Lempilo ifuna isosha elifele empini I dream my eyes wide open Ngiphupha ngiphila ngokuphila ngiphupha Usuka ithuba Nesipanele wena Konke kusengalunga Ukuhluleka Nako kuyingxenye yempumelelo Nawe khululeka Uphinde uzame usunyusa igalelo Ngeke uqhuzuke umile Akusona isiphetho ngishuwile Uzungayeki Ukuzama kwakho ngeke ungafunda okuthile Uzungayeki Uzama kwakho ngeke ungafunda okuthile
Maxongo Akulula ukulala ngamanzi ungazi uzodlala mawuvuka mawubuka akuhlangana ukhala ube manzi uncamela ukufa kuzulunga qala phansi sikhula ngokufunda ngamaphuthu sanethuba phindu zame ngeke kukusiza ukuthi ukube ngabe vuka uyithathe kwazi ba namhlanje kungenzeka kukhanye mningi ihlukene imbono thatha okudingayo wena ozazi kangcono thandaza phahla ikhethele inyanga inesonto qini idolo bekithemba kuwazi kweleti ihlobo siyisithele zatshalwa ngeyibusiso zogogo sakhula saqhakaza ikusasa lathembisa ngoba namhlanje ingcono kunezolo Siyimphumele emihle emva kweyinsongo silokho esiyokufica phambili nalapha simile siyaqhubeka khuleka ithixo zisala nezikhiye iminyanga isazovuleka qinisela mase kubhlungu kakhulu sokusuzoyibona imphumela imanjalo ngeke bakudonsele emuva bengaphambi kwakho ilwa novalo ungazibulala usuyaphela umjaho qashula intambo ungaqinile ungayiki
Amahlande new
Otama Yo develu kukanya
Awambuzu buye kaya
Sila banje
Sizengokso sama
Sizengokso sama
Sila banje Then go to the mind.